ekaye yakala mutunga muyi yanakera kumachana kenda nakola asobolo kufuna kumpia esina muyamba mubizibu bye Nabasadde bafuba nnyo okusimbira emisinja baana baabwe bakeera ku makya ne batoba ne kinakulira magaledde kati gwe baddaalobye va mu tulo ogenda okole nga mbagwalobye va mu tulo ogenda okole gwe kye mbasaba bino tukole kuba guno mulembe gwo gwakola kye mbasaba bange tukole Mulembe gwa kola Chemba sawa mwenno tukole Kuba kuno mulembe gwa kola Chemba sawa wange tukole hey, hey. Mulembe gwa kola Hakugambo patika na labate Ovuma muvume Hakuzuku sokola Gozorea Chemba de kusaba uruganda Uruganda Funayo chukola kakave katonu kacha Ukakore no mutima kukumu Ukasemu mukama katonda wafe Tumanya mukama chava kutege kende Kwe kakore nga topo wa muganda wange Mukama chatele kirumu na kutechivunda Chatele kirumu na kutechivunda Mukama chatele kirumu na kutechivunda Chatele kirumu na kutechivunda Chemba sawa mwenno tukole Kuba guno mulembe gwo gwakola Chemba sawa bange tukole Mulembe gwo gwakola Chemba sawa mwenno tukole Kuba guno mulembe gwo gwakola Chemba sawa bange tukole Mulembe gwo gwakola Gwalowoleza mu byabanno Ali mu byabazadde b'Obaganda b'okulabula Ese teyagala abalizi b'engalo Eyagala abakola bonga tebakuwa Atagikakasi jamunyiga gikakase Atagikakasi jamunyiga gikakase Ekutuza kakasi to ensi Ekutuza kakasi to Aboluganda Tuvene tukole Tuve mkwe kwa sanu kulere ngaro Abacha sensor